Hayi phela ngoba 90s phela. Shuthi ngangingekho lezo khathi. Kodwa sekulalele.
Okay, yeah, isikhathi ke basinje sisho khona ukuthi asabukele ke yena uLetho Xolo kwaMadondo nakanjani emsakazweni inqubo ka-Fine uqhamuka laphana ke kwini iza nokuhle Advice Office and Resources Center with Citizen Justice Network. Okay, iza nokuhle Advice Office and Resources Center with Citizen Justice Network umelelo ke wezomthetho namalungelo oluntu. Kodwa yena uchaza kahle. Lethu Xolo uyaphila futhi.
Yabe ngiyaphila, ngibingelele futhi nakubalaleli benqubeko FM. Igama lami uLetho Xolo kwaMadondo, ongumaluleki kwezomthetho namalungelo oluntu obizwa ngeparalegal. Ngiqhamuka ezana nokuhle Advice and Resources Center, okuyihhovisi lomphakathi lezakhamizi zaseBergville. Ngihambisana ne-Citizen Justice Network. Ngiphathele isihloko esithi umthetho wokunxeshezelwa kokulimala nezifo emsebenzini, okuyi-COID Act.
Please put to take us through today's topic, please.
Namhlanje isihloko sethu sizokhuluma ngokulimala kwabasebenzi uma kuyisikhathi sokusebenza nokuthi banganxeshezelwa kanjani uma befuna ukuholela le mali esuke bengayitholanga leso sikhathi. Ngoba ukulimala kusho kona ukuthi angeke usebenza ngithi. Manje ke umsebenzi wakho kumqashi wakho uzokunxephezela kanjani ke kuleyo sikhathi leso sokulimala ngaso, because siyayidinga imali sonke.
Ngibuka la ukuthi mfowethu uma sithinta sikhuluma ngendaba ye-COID, mhlawumbe kumlaleli olalele ngalesi sikhathi ungayichaza uyithini?
Njengoba kade sengishilo lethami ngena nje la emsakazweni ngengathi umthetho wokunxeshezelwa kokulimala nezifo emsebenzini. Mhlampe ngingachaza kabanzi ukuthi uma mhlampe ugade usebenza ubuselayini noma emshinini, mhlampe busedifana noma busebenza eDunlop, kwaseke kwenza ke iphutha kulowo mshini loyo wase ulimala. Mhlampe ukulimala kwakho kungaba i-temporal disability noma kungaba i-permanent disability. Mhlampe ulahlekelwe amehlo noma ulahlekelwe ukulalela endlebeni zakho, usezwa kahle. Ilapho ke osusenzisa ke lo mthetho ukuze ukwazi ukunxeshezelwa ekulimaleni kwakho ukuze umndeni wakho uzophila.
Mhlawumbe kubaluleke ngani ukuthi nanokuthi isiphi isizathu esenza ukuthi ngempela namhlanje usiphathelele le topic?
Njengoba ngikhuluma ngale topic yanamhlanje, ngifuna ukuqwashisa abasebenzi abasuke besebenza ezimbonini kanye nabasebenzi abasuke besebenza la ubona khona ukuthi ungase ulimale ama-contractors, osonkontileka. Kenzeka futhi balimali nabo uma besesemsebenzini, kwagcina manje engasakwazi ukusebenza, noma mhlawumbe usehamba nge-wheelchair, noma mhlawumbe usenqamuke ingalo. Lowo muntu ngeke asakwazi ukusebenza, sekungaba mhlawumbe temporal disability noma i-permanent disability. Ngithe namhlanje ake ngithinte lesi sihloko ukuze bazokwazi ukulalela ukuthi ungabe unxeshezelwa kanjani kulokho.
Uke wakhuluma ngendaba uzama ungena usihlahlela indaba ye-COID. What exactly COID covers?
Engizoqala nje ngikusho, ngizoqale ngikhave i-common law, ngoba i-common law umthetho wafika nabantu kwamanye amazwe esiye sibize nge-Roman law noma i-Roman Dutch law. Lo mthetho loyo awufikanga nesixazululo sokuthi uma usulimali emsebenzini ngabe unxashezelwa kanjani. Mhlampe ke uhulumeni wethu singambonga ngalokho ukuthi afake umthetho wokunxeshezelwa kokulimala nezifo emsebenzini. Engiphinda futhi ukuthi lo mthetho lo ube usu reprimanda lo mthetho okuthiwa i-Workmen's Compensation Fund. Ngoba i-Workmen's Compensation Fund ayizange igxile kakhulu ukuthi yini mhlampe engase inxashezelwe yona. Mhlampe ke kwase kulimala lapho kwi-definition ukuthi obani kahle kahle kumele bathole isinxephezelo. Bese ngizake kulo mbuzo wakho ke mlaleli, nombuzo wakho umsakazi ukuthi iziphi izinto ezikhava yilo mthetho. ukulimala okufana nokuthi mhlambe ulimale temporarily noma mhlambe ulimale permanent. Mhlambe ukulimala kwakho permanent mhlambe ungaba awusaboni emehlweni noma mhlambe ukulahlekelwa ukuzwa ezindlebeni noma mhlambe unqamuka kwemlenze noma mhlambe unqamuka kwemgogodla noma yini engakwenza ukuthi ungabisakwazi ukusebenza impilo yakho yonke. Omunye futhi ama occupational diseases osuka athola mhlambe usebenza umsebenzi ogcina kakhulu ngama-chemicals. Lapho ke kuyenzeka ukuthi ama-chemicals angena emzimbeni wesuma nezifist eziningi ezingenza lokhu kungena esibhedlela. Lokho ke kungase futhi unxashezene nangalapho.
Mhlawumbe ke nakho mfowethu umlaleli uyasebenza la asebenza khona, uzithola ke eselimala noma athe ekheka ngangandlela thile lapha-ke emsebenzini. How can that person be compensated?
Kunesigaba-ke ehlukile-ke ngama-percent aso. Okokuqala sizokhuluma ngama-minor injuries osuke wasustaina ngesikhathi usebenza. Lawo ma-minor injuries azoholela azokunikeza imali noma uzonxashezelwa imali engango-75% omholo okade usebenza ngesikhathi ulimala. Bese kuba khona-ke ilokhu ama-medical reports asuke ikhishwa udokotela. Okuye ngenzeke ukuthi udokotela akhiphe i-medical reports athi umsebenzi wakho akasakwazi mhlampe ukusebenza isimo sokuthi ulimale ama-percent from 30% kuya phansi. Lo msebenzi loyo angase athole imali yakhe yonke. Bese kuba khona abasebenzi abasosuke balimale u-30% kuya phezulu uma udokotela asesa wonke ukulimala kwakho. Lapho-ke uzobe suthola ne-pension fund yakho yonke, not yonke, usuthi uzohola monthly pension fund. Then bese uthola-ke ilukhunjana imali yakho yama-errors payment ngaleso sikhathi ulimala ngaso ezobe i-accesswe i-final medical report ezobe ikhishwa udokotela. Uma mhlampe ukukhubazeka-ke lokho engikhuluma njengamanje.
Mhlawumbe-ke mfowethu nangumlaleli uselimalile emsebenzini wawahamba iy'ndawo ezahlukehlekene ekufuna usizo akalitholi udidekile la, mhlawumbe uya kuphi ukuze akwazi ukuclaima ukulimala kwakhe?
Angayi kude kakhulu. Yeah. Ikhona phakathi emsebenzini wakhe. Umqashi wakhe okumele, which is obliged ukuthi akufakele isicelo sokunxashezela. Uma usuya ngaphambi kokuthi uye esibhedlela noma uyo-admit, kumele uphathe iform ethiwe i-employer's report, employer's report of accident form ebizwa ngo-WCI-2. Lelo form lelo ilona elizobe linemininingwane yakho ukuthi uyasebenza khona, ulimali kanjani. Then-ke kune-online system esuke isetshenziswa yinkampani yakho kuthiwa i-online system CompEasy, lapho kurejistwa khona noma kufaka khona isicelo sakho sokulimala. Udokotela-ke wakho-ke uzothumela-ke i-first medical report ebizwa kuthiwa i-WCI-4 and progress final report. Shuthi leyo progress final report izobe isiza ekugcineni. Nawe-ke njengomsebenzi kumele ume nawo lama-reports ukuze uzokwazi ukuthi wadlulisele kumqashi wakho osuke ekuqashini. Azobona ukuthi ngempela udlulile kwadokotela, waku-assess udokotela ukulimala kwakho ukuthi mhlampe ngangu-30% kuya phansi noma ku-30% kuya phezulu.
Uma kuthi-ke usanda kuvulela umsakazo wakho, isikhathi sithi mzuzu yishumi bese liyabumbana ihora leshumi. Sinaye-ke uLetha Uxolo wakamadondo from Riza Nokuhle Advice Office and the Resources Center with the Citizen Justice Network, umeluleke kwezomthetho namalungelo oluntu. Mfowethu, sesigoqa mhlambe i-advice yakho ongayinikeza umlaleli ngalesi sikhathi, nanokuthi-ke for more about-ke lesi sihloko esikhuluma ngaso namhlanje sokulimala komuntu emsebenzini, elimazwa yimshini nezinto ezahlukahlukene njalo njalo, bangakutholaphi? Kodwa sinikeze advice bese usinikeza ama-contact details.
I-word of advice yami ukuthi bangasabi ukuxhumana nami emafonini, ngizokwazi ukubasiza abantu abasuke belimela emsebenzini. Cause kuye kwenzeka ukuthi umqashi wakho athi yena mhlawumbe akakhontribute. Kuye kwenzeka ukuthi akubanga akakhontribute kwilokhu njani kwilesi sikhwama lesi. Kodwa-ke uma before usign a contract kumele ubheke phela ukuthi umqashi wakho uya contribute yini. Uzokutshela nomqashi wakho ukuthi sinaso lesi sikhwama uma kwenzeka uyalimala mhlawumbe emsebenzini. Kweminye inkampani ziyakutshela ukuthi asikwazi ukunxaphezela uma ulimala emsebenzini. So le kumele ukwazi ukuhlukanisa ukulimala kule nkampani usho ukuba kunxaphezela. Then imese uyawazi steps ozowadinga ukuthi uwathathe. Kodwa-ke uma ufuna ukwazi ngabanzi ngalokho engixoxe namhlanje, ungaxhumana nomaluleki wezomthetho nomalungelo oluntu ongu-coordinator wakweza nokuhle Advice and Resources Center kule nombolo ethi 073 871 4138. Ungakhuluma lapho no Mr. Mia, Msizi Mia. Eyami inombolo ithi 067 006 506 5690.
Wethu kuhlezi kuyintokozo ukuthi sibe nawe endimzomsakazo makulisithathu, kanti ne-organization ke siyabonga kakhulu. Asiphinde ke futhi sihlangane ngolisithathu elizayo.
Ngibonge futhi umsakazi, ngibonge futhi nakubalaleli ungipha indlebe.
Thank you.
Umakhi uyadula, isiza siyabiza. Ezimpahla zokwakha angifuni ukukhuluma ngayo, sizolala phandle phela.